Check it out. East Africa. Nataka ushike mtoto kwenye mikono. Na muangalie ndani ya macho. Na muambie.
Hip-hop.com. Hip-hop.